sinantolantan bunagun kan farafinagun kan fɔlɔ kaf award bafilɛnitan kɔnɔntɔn n'o bɛ farafinagun sinantolantan ɲɛmayaso kofɔ ale ka jɔnjɔn min ɲɛsin bɛ san celu ɲuman ma sinantolantana min ye celu ɲuman don ka jɔnjɔn di o ma o sinantolantanaw minnu tɔgɔw sugandira ni kala ka kan ka ta u ye maliden mɔgɔ fila bɛ olu la fɔlɔ mali ekipe national jalatigi abilɛ jabi kan egypte bafilɛnitan kɔnɔntɔn min tɛmɛna mali ni moritani ka ɲɔgɔndan na se kɛra mali ta ye a sen fɛ cilu nana ni kelen abilɛ jabi ye cilu don a don na mali sinantolantana mɔgɔ filanan min tɔgɔ sugandira amadu ayidara don mali ni angola ka ɲɔgɔndan sen fɛ halisa kan egypte bafilɛnitan kɔnɔntɔn hokumu kɔnɔ amadu ayidara ye angola cilu lamaga mali ye see sɔrɔ a ɲɔgɔndan sen fɛ cilu kila ni kanankolo abdulayi jabi ka fara amadu ayidara kan olu ni farafina sinantolantana wɛrɛw tɔgɔw sugandira kala ka kan ka ta minw ye ani fana mali ye jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnan sɔrɔ farafina diɲɛ kurukara yɛrɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ biduru wɔrɔna b'a bolo o ye fifa diɲɛ kurukara sinantolantan ɲɛmayaso ka kimeli ye min be kɛ sanga ani waati k'a yira tuma ni tuma jamana jumɛn be jamana jumɛn ɲɛ sinantolantan ko la farafina ani diɲɛ kɔnɔ farafina jɔyɔrɔ saba fɔlɔ o be senegal tunisi ani nigeriya de bolo ni kimeli n be san bafilɛnitan kɔnɔntɔn kimeliw kuncɛ fifa fan fɛ anw yɛrɛw fɛ mali la mali ekipe national kade sinantolantanaw minnw si ma tɛmɛ san tan wolonfila kan cɛmaninw ko do olu ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ denba traure denba traure tara federasiɔn ɲɛmayaso fɛ kunu alamisa desanbre kalo tile tan kɔnɔntɔn san bafilɛni tan kɔnɔntɔn denba traure minnw t'a dɔn 11 créateur de ɲarela n'o ye premiere division club dɔ ye mali la o dege karamɔgɔ tun do baaraba de be denba traure bolo k'a cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ walasa mali ka se ka niyɔrɔ ta kan u17 o min be nale o fase final kɛnɛ kan hakilina jigina san bafilani tan duru ani san bafilani tan wolonfila mali de ye farafina jɔnjɔnba ta kan nu kɛnɛ kan ka tugu ɲɔgɔn na nka bafilani tan kɔnɔntɔn san na n'o ye ɲina san ye mali ma se ka ye a kɛnɛ kan sinantolantan bunagun kan anw yɛrɛw fɛ yan k'a kuncɛ championat premier division tile tani kelenna ɲɔgɔndanw kuncɛle klɔbuw jɔyɔrɔ filɛ nin ye gurupu a kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o be joliba atleti klɔbu bolo kuru mugan ni seeki jɔyɔrɔ filanan cs dugolon fila y'o ta kuru mugan ni saba lafiya klɔb de bamako lc ba jɔyɔrɔ sabana b'ale bolo gurupu a kɔnɔna na kuru mugan ni kelen jɔyɔrɔ nana o be as eral de bamako bolo kuru tan ni kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ duruna o be as polisi bolo kuru tan ni naani association sportive de bamako asb jɔyɔrɔ wɔrɔna b'ale bolo kuru tan ni fila as bakarijan de barawuli jɔyɔrɔ wolonfilana kuru tan ni fila mamayira acd kati jɔyɔrɔ seekina kuru tan avenir acd tɔnbɔkutu jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnna kuru tan as ɲɛnade kulikoro jɔyɔrɔ tanna kuru seeki jɔyɔrɔ tan ni kelenna gurupu a kɔnɔna na soni acd gao o b'ale bolo kuru seeki jɔyɔrɔ tan ni filanna o be as performansi bolo kuru wolonfila gurupu b o kɔnɔ sisan o jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛ minɛnɛ stade malien de bamako bolo kuru mugan ni seeki jɔyɔrɔ filana o be 11 créateur de ɲɛrɛla bolo kuru mugan ni fila jɔyɔrɔ sabana club olympique de bamako cob ale y'o ta kuru mugan jɔyɔrɔ nanna o be us kita bolo kuru tan ni kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ duruna o be yelen olympique bolo kuru tan ni wɔrɔ jɔyɔrɔ wɔrɔna o be isfasi bolo kuru tan ni saba asam ale ye jɔyɔrɔ wolonfilana ta kuru tan ni kelen centre salif keta csk jɔyɔrɔ segina b'ale bolo kuru kɔnɔntɔn as black star jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnna b'ale bolo kuru kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ tanna o be us buguni bolo kuru duru jɔyɔrɔ tan ni kelenna o be as sabana bolo ka bɔ mɔpti kuru naani voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don.